yagireserwa kulaga jjala oba yagireserwa ki, wabula wonna we tumulabira ng'alese swala abeera mukaafu era bw'afiira kweyembeera la yudifanu fi maqabiri lmuslimina, taziikibwa waziikibwa basilaamu, wala yusalla alaihi era tasaalirwa era tanaazibwa. Omuntu yenna bwe bakakasa kyabadde aleka esswala, ekyo nekiraga nti esswala kyekyobwetteeka ekikulu oluvannyuma lwa shahada ebbiri. Omuntu bw'amala shahada ebbiri, ensonga enkulu gy'alina okuzzaako kusaala. Omuntu yenna atasaala tanaazibwa, tasaalirwa, tebamuziika we baziika basiraamu, bamuziika yekka oba bamuziika we baziika abatali basiraamu, kubanga tasaala. Ate bwe bikwatagana n'esswala okuba nti ya jama, abasajja bonna balina gireeta muzikiti. Kyobala Shaqiq bin Salama Sayyidu Tabi'in yagamba Abdullah bin Mas'ud sahabi wa nabi yagamba hatta okutuusa ku mulembe gwa nabbi baaleetanga omusajja ng'abantu babiri bamukwatiridde, ng'ono amukutte sayidi eno n'oli n'amukwata sayidi eri, fayuqifunahu fi saf, ne bamuyimiriza mu layini yeswala, wala yatakhallafu anha illa munafiqun maalumu nifaq. Abdullah bin Mas'ud yagamba tewali ku mulembe gwa nabbi atajjanga kusaala swala mu muzikiti nga musajja okujjako yabeeranga munanfuusi maalumu nifaq, ng'obunanfuusi bwe bumanyikiddwa. Ekyo nekitegeeza nti ensonga enkulu ennyo oluvannyuma lwa shahada ebbiri, oluvannyuma lwa shahada ebbiri kuzzaako swala. Omubaka alayhi ssalatu wassalaamu bwatyo yagamba mwazi sooka obakoowoola okujja eri tawhidi, okujja eri shahada, bamale okwawula Allah tabaraka wataala. Bwe baana bamaze okwawula Allah tabaraka wataala, Allah ne bamutongoza mu bwomu bwe, ne babeera nga gwe basinza yekka. Yamugamba awo bayigirize nti Allah yabalaalikako esswala ttaano ez'ekiro n'emisana, kubanga mulimu esswala ezisaaliwa ekiro nga magharibi n'eisha, ate mulimu ezisigadde zetusaala emisana. Ekyokusatu omubaka alayhi ssalatu wassalaamu kiyazzaako yagamba faalimuhum anna Allaha aftarada alayhim sadaqa, bagambe bwe baba bamaze okuteeka mu nkola esswala ne bagisaala bulungi, bagambe ekiddako faalimuhum, bayigirize anna Allaha aftarada alayhim sadaqa, Allah yabalaalikako zaka, tuukhadhu min agniyaihim, nga zaka yejjibwa mu bagagga mubo, faturaddu ala fuqaraihim, nedda mubaavu era mubo. Wano nabbi sallallahu alayhi wasallama zaka yagiyisa sadaqa. Kati ekigambo sadaqa bwe kiba kizze kyokka, kiba kiyingiramu saddaaka eza bulijjo okugaba kuno kwe tugaba, kiba kiyingiramu ne zaka ey'obwetteeka. Nga bw'olaba ekigambo eky'obusiraamu al-islaamu, al-islaamu bwe kijja kyokka kiyingiramu obusiraamu n'obukkiriza. So ate bwe bijja nga buli kimu byonna ne bijja mu jumula nga byombi weebiri al-islaamu wal-iman, awo buli kimu kiba kirina amakulu gaakyo. Naye bwe baleetako ekimu ne bagamba al-iman n'obusiraamu babuyingiramu, oba bwe bagamba al-islaamu n'obukkiriza babuyingiramu. Wakadhalika n'erinnya erya waladu singa tubadde mu mirimu yabyabusika ne bagamba omuntu afudde n'aleka alwaladu omwana, bwe bagamba waladu nekijja kyokka bwe kityo kiba kiyingiramu omwana ow'obuwala n'owobulenzi. Naye bwe babyawula ne bagamba albintu walwaladu, olwo bintu aba wabuwala, waladu abeera wabulenzi yokka. Wakadhalika n'ebiraramu ebiri nga bwe tujja okulaba n'ekifaananyi ekirala w'ekiri wano mu shariya, mulimu erinnya nga limu bwe liba lizze lyokka lisobola okuyingiramu ekirala, naye bwe bijja byombi awo buli kimu kiba kiina kyekitegeeza. Kati wano nabbi yagamba sadaqa, sadaqa wano eyingiramu saddaaka zino eza bulijjo, eyingiramu neki ne zaka ey'obwetteeka. Era ne Allah tabaraka wa taala ekigambo kino kyennyini kyeyakozesa n'agamba khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakihim biha wasalli alayhim inna salataka sakanun lahum. Yagamba nabbi khudh min amwalihim sadaqa, jamumari yawe sadaqa. Allah nakozesa sadaqa naye nga ategeeza zaka eyoweteeka, kubanga sadaqa ezisigadde endala Allah talagira ako nabbi kuzijja ku bantu ku mpaka. Wamma zaka y'omuntu emujjibwako ku mpaka kasaba nga alina zaka emmaali yetuuse okuweebwa mu zaka. Kati kyobala wano alaga khudh eyo amru wal amru lil wujubi inda al usuliyina, banna usuli bagamba amru webangeze etegeeza ya wateeka. Allah yagira nabbi khudh min amwalihim, jamu mali yaabwe, jamu mali yaabwe. Ekikiragiro tegeeza nabbi okujja zaka mu mali y'abantu kya wateeka. Wa amma sadaka ezisigadde sizaawateeka. Ni wano omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba Muadhi, bonoro balaba nga shahada bagitereezezza, akida bagitereezezza bulungi, enzikiriza yaabwe eteredde bulungi, bagambe basaale. Bonoro balaba nga basola bagitadde bulungi mu nkola, kati ate bagambe ne zaka, tibalina okuwa zaka. So singa bwe twali twategeeredda kyabantu akida tinnaba kutegeera, tinnaba kunywera, ali tubagamba basaale, tubazika nga abasiraamu, tubajjako zaka, tubagamba okusiiba. La omuntu yennanga akida enzikiriza tennaba kunywera, tauhidu we tannaba kunywera, tannaba kwawula Allah, tetumugamba kusala ili, tetumugamba kusiiba, tetumugamba kutuwa zaka, akida eina kumala kunywera, then nasala. Bwamala okusala etulabanga ddali swala gitadde mu nkola, tumugamba kati waliwo empaji eyokusatu eryoyo aba awezezza emmaali evaamu zaka, eryoyo aba awezezza niswabu emmaali eweebwamu zaka. Nabbi namugamba nti faalimuhum, bagambe anna llaha, bayigirize bategeeze anna llaha ftaraba alayhim sadaqa, Allah yabalalikako sadaqa ze zaka. Tukhadhu min agniyaihim, ngejibwa mu bagagga, faturaddu ala fuqaraihim, nedda mu baavu muwo. Wano waliwo ekyokuyiga nti zaka eva mu bagagga ab'omu kitundu ekyo nedda mu baavu era ab'omu kitundu ekyo. Wamma zaka ogikunganya wano ayine sigabira abantu abalala, nga ne wano wetujje waliwo abeetaavu, tekiba kituufu era si kirungi. Kumanga ebimu ku bigendererwa bya zaka, omugagga bw'abeera awangaalira mu kitundu kino, abaavu abali mu kitundu kino baba bamumanyi. Kati buli lwe baba nga bamumanyi n'aba nga aggibwako zaka ne bagiwa abaavu b'omu kitundu ekyo, abaavu abo egimu ku migaso egiri mu ekyo basobola omukuumira emmaali ye. Emmotoka ye tebasobola giraba nga waliwo agibbako akataano ne basirika, emmotoka yaffe bagiyita yaffe. Kubanga abawa zaka enteze tebasobola zireka ne bazibba, ezo ente zaffe temukwata ku nte zaffe, kubanga abawa zaka tebasobola kulaba mubbi ng'ajja kulinnya ekikomera kyo haja abawa zaka ne bamuleka. Bakuuma emmaali y'omuntu oyo kubanga yaabwe bamanyi kuidi ajabba kutula, bamanyi omwaka bwe guti ajabba kutula. Kati zaka ejjibwa mu bantu abo era neddamu abo, naye kati gwe ne bw'oba ogiwa ng'abantu b'omu kitundu tebafunako, bagambye wayi sajja abeera mu kikomera oba muyindi yeggalira omwo tetumumanyi naffe, oba batwala batwali balabika bya muyindi ebyo, ne baba bakumanyi bakuyita muyindi, alaka muyindi abeera mu kikomera ani amumanyi, ayitaawo yeggalira n'agenda, ne bayinza okuyita omuyindi nga toli muyindi. Lwaki? Olw'okukwejjako okubalaga nti gw'oli mulala nabo balala, naye bw'oba obeera nabo nga zaka babagamba bane muganda wafu yatuwa zaka, bakusabira edduwa Allah akuume emmaali ye, Allah ayinjiwaze emmaali ye. Wakadhalika waliwo kibayita attakafuru lijitimaai, attakafuru alijitimaai, okuyambagana okw'ekitundu. Kati omugagga oyo abaako bakwatiza kwatizaako n'alaga nti abantu b'ekitundu ekyo bayambagana, abaavu abalimu tebabeera bubi nnyo kubanga mulimu abo abakwasizaako baba balina ebizibu. Ate ekirala, bwe bafuna essente ne batandika okukola nabo bajja kuwa zaka mu kitundu ekyo. So zaka kyalibadde kirungi, nga Nnabbi bwe yagamba Muadhi nti abantu abo genda obaggyeko zaka, naye bw'omala ogibaggyako ogijja kubagagga mu bo ate n'ogizza mu baavu abali mu kitundu ekyo. ekirala wano nabbi yagamba tuukhadhu min agniyaihim, ejiwa mbagagga mubo. Mani ladhi yutlaqu alayhi ismul ghina, ani gwe bayita omugagga, ani gwe bayita omugagga, ani gwe bayita omugagga wano. Abantu abamu alladhi yatabadaru ila adhihanihim, ekisooka kujja mbongo bwabwe be bantu abalina essente nyingi, babijodoro, bamanyi nti be bagagga. Naye wano ayitibwa omugagga wano mweno hadisi, huwa alladhi yamtaliku aniswaba, yoyo awezezza omutemwa ogutandikirako okuwazzaka. Oyo yaba omugagga mweno hadisi. So si bali babijodoro, baminyonkondo, bazaawera, banaggwa da, aa kasoweza niswabu obwejjibwako zaka, kitegeeza oba muki, oba mugagga. Boweza ente 30 ojjibwako zaka, era oba olina ekitendo ky'obugagga. Ekitendo ky'obugagga okifunye ddi? Olw'okuweza niswabu eya zaka y'ente. Bw'oba okungudde ebirime n'oweza kiro 6 oba 7-5, obeera mugagga mu balimi, kubanga omutemo ogutandikirwako okuwazzaka ogukoze ki? Oguwezezza. Wakadhalika ayina embuzi 40 aba afuuse mugagga mu balunzi b'embuzi, era abaggibwako embuzi emu. Tosobola kuggibwako embuzi nga tonnaweza niswabu. Bw'oweza niswabu kitegeeza ofuuse mugagga, n'oggibwako zaka y'embuzi ne bagiwa abagagga abali mu kitundu ekyo. Bw'oba oyina engamiya 5 ogiwaako akabuzi kamu, 5 endala akabuzi kamu, 24 owamu obubuzi 5 paka lw'oweza, la 24 busigala obuzi 4 paka lw'oweza 25 engamiya, olwo n'oba ng'owezezza niswabu y'engamiya okuwa engamiya emu. Wakadhalika kike tuleseeyo sente, owa sente kasaba ng'ayina, bwe tubalira mu silver ng'ayina gramzi 5.95, ye niswabu ya silver. Geno nonye silver gramu emu egula sente meka, okubiseemu 5.95 ojja kufuna sente ziba meka, owa gold, owa silver zatandikirako. Ataya awera mu gold kasaweza gramu 85, geno nonye ku neti gramu emu eya gold egula meka. Sente ezo zebanaleeta zikubiseemu 85, sente zinafuluma ng'omanya ye niswabu eya zaka ku muntu agenda okuweera mu gold. Idan ezo ze ansiba, niswabu y'ebimera njikugambye, niswabu y'ente njogedde kasazuwira 30, niswabu y'embuzi 40, niswabu y'ebirime kiro meka 6-5, oba abalabaga 6 kyekyasinga okumanyika, abamanyi abalala bagamba 7-5. Tuli ffenna kyekirala kibawamu zaka kyesogedde, silver ne gold ze sente, silver ne gold ye niswabu ya sente. Kasoba ng'owezezza niswabu eyo, obeera ofunye ekitende ekyaki? Eky'obugagga. Era bakuggyako zaka ne bagizza ate ku abo abakuli wansi abataweza niswabu gy'owezezza, ne baweebwa omutemo ogwo, neebeera ng'eyitibwa zaka yaabwe ng'eggiddwa ku mugagga ali mu kitundu ekyo. Neweebwani? Neweebwani? Omwavu ali mu kitundu ekyo. Nabbi yagamba tuukhadhu min agniyaihim, ejiwa mbagagga mubo, faturaddu ala fuqaraihim, neddizibwa kuki? Neddizibwa muki? Mubaavu abali mu kitundu ekyo. Muhadisi eyo shekha agamba fihi dalilun, mulimu obujulizi, ala anna zakata, nti zakeno aujabul arkan ba'da sala, yemu ku mpagi ez'obwetteeka ennyo ng'oggyeko eswala. Kitegeeza zino empagi zisiŋŋana, shahada ebbiri tewali waggulu waazo kizisinga, si bwe kiri? ate oluvannyuma lwa shahada ebbiri ekiddako obuzito ki swala, oluvannyuma lweswala ekiddako obuzito kuzina empaji eziddako oluvannyuma ki zaka. Era kyobaolaba Abu Bakari Siddiqi radiyallahu anhu bwe yakwata obukulembeze, abamu ku baali bakasiraamu kaabapya bagamba tugenda kuva mu busiraamu tugende ne Musailama tul Kadhab, waliwo gurupu endala eyokubiri bagamba fe tugenda kusigala nga tusaala naye tugenda kuwa zaka. Kati Abu Bakari kye yagamba, yagamba la uqatilanna, ngenda kulwanyisa man farraqa baina salati wa zaka, omuntu yenna gwe kanatanda nayawula wakati weswala ne zaka. Fa inna zakata haqqul mal, zaka mutemwa gwa mali yennyini, emali yeyebanja nga bwolaba bwozaala omwana, omwana akubanja okumulabirira. Kati naye bwoweze sente, esente zikubanja zo zennyini zeebanja, okuba nti oyagala zikuumibwe ziyinjiwale zo zennyini zibanja okuziggyamu ki zaka. Era kyobalaba zaka tetutunuulira nannyiniyo nga bwe kigenda okujjira wano wansi, nannyiniyo asobola okubeera nga mulalu, omwana alina sente ebyobugagga oba omusajja abadde alina sente naagwa eddalu. Kasaagwa eddalu tekitegeeza nti tugenda kujjamu zaka, zaka tusigala tugijjamu kubanga guno omutemwa gwa sente si gwa muntu oli agudde eddalu. So bwe baswala temubanjibwa kubanga agudde eddalu, naye emaali bweba weeri eweza zaka, zaka ekola ki? Ejjibwamu mu maali ye. Wakadhalika maalu sabi, emaali y'omwana omuto, omwana bwaba abadde muto naye ng'asikira ebyobugagga oba bamuwadde ebyobugagga n'afuna emaali nyingi, kasite weza zaka tumugamba leeta zaka, tujjamu mu maali ye zaka. Awamu n'ekyo nga ibadat endala gairu mukallaf, tebamulaalikangako emirimu gyabwatteeka hatta yabuluga, kutuusa lwanatuuka myaka gye egy'obukulu, naye zaka yo ebanjibwa kubanga eno maali. Kati Abubakari bwe yakambuwala ennyo, Umaru najja n'amugamba, Abubakari ogenda kulwanyisa otya abantu olwa zaka? Ng'ate nawulira nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'agamba ti omuntu yenna bw'asiramu kanaatoola shahada emaali ye eba ekuumiddwa n'omusaayi gwe guba gukuumiddwa, ogenda balwanyisa ki? Abubakari n'addamu ogwokubiri n'agamba la uqatilanna, ngenda kulwanyisa man farraqa baina salati wa zaka, omuntu yenna anaayawula wakati w'essola ne zaka. N'atuka okwogera ekigambo ekisembayo n'agamba wallahi, ndayira Allah, law mana'uni iqala, oli iqala bakivunula emirundi ebiri, law mana'uni iqala, oli ne wanaalekayo akayana akato nga luli yaleeta ensolo nga mulimu akayana, kanu yu'addunahu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nga kumulembe gwa nabbi yali akaleeta nimulaba kumulembe gwange aleese temuli kayana, laqataltuhu ala man'ihi, ngenda mulwanyisa olw'okulekayo akayana ako. Abavunuzi abalala bagamba iqala kitegeeza muguwa, iqala kitegeeza muguwa inda ba'dhi shurah abama masharah hadisi, yali ategeeza omuntu ne bwanaalekayo bulesi muguwa nga yoli yaleetanga embuzi ku mulembe gwa nabbi ng'azireeteddemu omuguwa, ne mulaba ku mulembe gwange ng'aleese embuzi nga temuli muguwa, ngenda mulwanyisa olw'okulekayo omuguwa. Kati Umaru agamba bwe nalaba Abubakari ng'amaliridde agenda kubalwanyisa, faraftu annahu lhaq, nimmanya nti Abubakari ali ku mazima, ali ku kituufu. Kulwanyisa ki? Muntu agamba mbu ajja kusaala tawazzaka, bali abavudde ne mubusiraamu n'asooka abaleka, n'agamba naye ono asigadde mubusiraamu atayagala bukolako kitundu. Kyobala ne Ibuni Abbas radiyallahu anhuma yagamba makulu g'ebigambo bye nti mu Qur'ani mulimu ayati ssatu, ayati ezo nnongo, kibateekeeza n'ekirongo kye ki? Bwe kuba nti ebintu bibeera bimeka bibiri. Yagamba mu Qur'ani mulimu ayati ssatu, ayati ezo nnongo ziyina ebintu bibiri, bw'okolako ekimu ekirala n'okireka Allah takkiriza kino ky'okoze okutuusa nga nekiri okikoze. Aye esooka wa'budu llaha wala tushiriku bihi shay'a wabilwalidaini ihsana anishkuru li waliwalidaika waqada rabbuka anla ta'budu illa iyahu wabilwalidaini ihsana. Olaba Allah yabireeta bibiri, Allah yalagira okubeera nga bwetumala okumwawula tuzzeeko okuyisa obulungi abaki abakadde. Kati gwe bwogamba nti ogondera nnyo Allah ng'ate abakadde obayisa bubi, okugondera ku Allah tekulina makulu. Ate bwogamba nti ogondera Allah abakadde ebya Allah n'obisuula muguluka, okugondera abakadde nako kuki kufu, kubanga abo gye bali. Mukadde wange angamba okumutwala mu ssabo, mukadde wange angamba okwabya olumbe, mukadde wange angamba tujagaze Christmas. Ye ayagala kusanyusa mukadde, atanyizaani Allah. Oyo naye aba talina kyakoze, kubanga Allah yatulagira obulungi bw'abakadde n'obukulu bw'okubagulumiza. Kati tolengeza Allah mbu olw'okuba ate otiitiibya omuki omuzadde yakuzaala. Era abantu bangi bakolerawo nnyo ensobi. Sheikh mwe mutugamba tuyise bulungi bakadde baffe, mwe mutugamba tuyunge oluganda, kati ate nnaabeera ntya nga bajja Krisimaasi nga siriiwo, mukadde ajja kunnyigira, mukadde ajja kunkolimira. Mwatugamba ekikolimo ky'omukadde kikoma wala, ekyo kikolimo kyagundi kyenkoko tekitta kamunye. Omukadde ne bwakolima ebikolimo 8888.1 ng'akunenya kubeera ku busiraamu, ebyo ebikolimo byonna byonna hadala byonna bigenda tebiina makulu, kubanga Allah yenyini yatugamba okuyisa obulungi abakadde, ate yenyini yatugamba wa injahadaka ala antushrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Allah gandi bwaba kusikasika okole emikolo egirimu okujeoga Allah togenda au tukiriza au tuwali gonda nibisigadde ebyensi bayise bulungi. Ni nabi wa fi sallallahu alayhi wasallam natugamba la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, tetugondera kitonde kyonna kasi ensonga ziyingiramu okujemerani omutonze yatonde ekitonde ekyo. Ni waba tatawo, ni waba mamawo, ni waba singawo, ni waba kojawo, ni wabani kasaba nga akugamba kukola mikolo gyawukana na ddiini awo mugayi please mukadde wange nkuwa ekitiibwa naye wanowo tewaliwo gonda, wano tewali gonda. Wahatta n'abakulembeze Allah yatugamba okugulumiza abakulembeze n'okubayisa obulungi n'okubagondera, naye abamanyi bonna bagamba tetugondera mukulembeze ng'atulagira kujemera Allah, tetumugondera awo. Kati n'olwekyo Ibn Abbas kyagamba ayati 3 zitambula n'ebintu byazo bibiri birongo. Esooka tugondere Allah, tugondere omubaka. Eyokubiri tugondere Allah, tuyise bulungi Allah, Allah tumugondere ne bakadde baffe. Eyokubiri wa atiu llaha wa atiu rasula, tugondere Allah nani kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Olaba bitambula bibiri, bw'oba oyagala Allah gondera omubaka. Buli yenna amanyi mbu ayagala Allah agondera omubaka. Bw'oba owulira Allah omugondera, oyagala teeka mu nkola Allah bye yakulagira, gondera nnabbi. Era eyo aya ejjamu munnabbida, kuba munnabbida tagondera nnabbi sallallahu alayhi wasallam, era tagoberera nnabbi, ye tayagala kugoberera nnabbi. Nnabbi yatuuka n'okulayira naga nti wallahi la yu'minu ahadukum omumumwe wallahi la yu'minu hatekabe bibagamba tuli fenna ye byagoberera. Ate nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam okubeera omukkiriza omutima gwo gwonna gobeerera nabbi byakola ki bihajja nabi alayhi salatu wasalam byakugambye, kyakulagidde kola, kyakuganye tokola. Idhan eyo aya yakubiri. Eyokusatu wa aqimu ssalata wa atu zaka, muyimirizewe sola mutole neki nezaka. Ezo aya nnongo. Kati kona sheikh kyagambye kyobola Abubakar yalwanyisa abantu abaali baganye okuwa zaka nga bagamba bagenda kusaala naye tebagenda kuwa zaka, n'asalawo naga kansooke mpumuza abalala nsookere ku bano abaagala okwawula zaka ku swala. Sheikh kyagamba naye wanti ekyo kiraga fihi dalili, mulimu obujulizi ala anna zakata zaka awjabu larukani, yempaje eyoweteeka ennyo baada swala, oluvannyuma lweswala. Wa annaha tuukhadhu min alaghniya, era muno mulimu obujulizi nti zaka ejjibwa mu bagagga. Wa tusrafu ila alfuqarai, neesaasaanyizibwa eri abaki eri abaavu. Wa innama khassa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam alfuqaraa, wano nabbi yayogera baavu naaba nga bayawulidde ekigambo kye. Li anna haqqahum, kubanga haki twagiganda waza haki y'abanaku omugabo gwabwe, omutemwa gwabwe, obuvunaanyizibwa bwabwe, obwetaavu bwabwe, fi zakati kubikwatagana okubawa zaka akadu bwebukaka fwenyo min haki bakiyati al-asnafi al-thamaniya au saba al-afwala an-nakula al-saba omugabo gwaba mulekwa manya gwaba naku gwe mukaka fwenyo okusinga kujiri emiteeka emirala egisigadde omunana oba omusanvu kubanga gwaba naku gwe gujjuza emunana siba kiri emiteeko Allah giyawa zaka giri munana mu suratu tauba kati bwe tujjako gwaba naku wasigala omusanvu kati sheikh agamba lwaki wano nabbi eyogera baavu kubanga abakaka abaavu bakakatibwako nnyo okuweebwa beetaavu nnyo okuweebwa zaka okusinga ate giri emiteeko omusanvu egisigadde kuba wano Uganda abantu bakivuunula bubi wano Uganda bamanyi miskin nti yasinga okubeera obubi ate fakiru bagamba oyali yadde yaddeko naye ate mushariya si bwe kiri mushariya fakiru embeera yembi nnyo kubanga baba bamunnyonyola bagamba yoyo afuna ekitamumala lunaku kulya oba oluusi n'atafunira ddala oyo fakiru naye oli wemuga miskini onompita masakini nzolaba nsikina busikinyi nsikina busikinyi bwe alaba miskini yali obubi ennyo naye ate miskini ali yadde yaddeko kubanga akola n'ekyafuna tekikola ki tekimumala era olaba Allah yayogera ali wa amma safinatu fakanat limasakina yamaluna fi lbahri eryato lyali lyaki lyabanaku naye nga bakolera ku nnyanja okwo tolaba nti omunaku akola omunaku afunayo n'akasente akola naye ono misikini talina na mulimu nekyafuna okulya tekimumala oluusi tafunira ddala ye misikini kati oyo fakiru kati oyo ye akakatibwako nnyo okuweebwa zaka okusinga emiteeko egisigadde giri emeka omusanvu kati kyobala nadi gwe yalondobayo wano n'agamba zaka ejjibwa mu bagagga neweewa baki abaavu bafukara nabbi n'alondamu asinga okubeera omubi n'amwogera akiikirire bali bonna tuli ffenna nga naffe bwe tuba tusomesa bulijjo nga twogera ku bashiriku ne tulondobayo jjumba akiikirire abashiriku banne abasigadde ne tumukubirako ekifaananyi akiikirire abaki abajambaali bali abalala abasigadde kati n'ebirala ne mububbi sobola okunoonyayo omusajja asinga okuba omubbi n'oyogera erinnya lye n'akiikirira babbi banne oba okitegeera n'omussi abatemu n'ofunayo saabatemu omu n'omwogera nti gundi n'akiikirira abaki na abassi kati nabbi bwe nayogerayo omwavu nti zaka eweebwa baavu kubanga haki y'abaavu nkakafu nnyo okusinga ate emiteeko emiki emirala sheikh agamba wafiihi era mu hadisi eyo mulimu anna al imama omukulembeze huwa allazi yatawalla qabda zakati wa sarfaha imamu omukulembeze mufti amiru mu busiraamu mu shariya yayina obuvunaanyizibwa obw'okukuŋŋaanya zaka n'okugigaba imma binafsihi asobola okuba ye kennyini nga yakola ki yagyegabira au naibuhu oba ani depyute we omumyuka we n'agigaba famani mutanaa min adaiha omuntu yenna bw'agaana okuwa zaka famani mutanaa oyo yenna agaana min adaiha ilaihi okuwa omukulembeze zaka ukhidhat minhu qahara emujjibwako namaanyi wano ne waliwo ekikulu wano abantu ennaku zino baagala nnyo okwegabira zaka era ebimu ku bibuuzo ebisinga okubuuzibwa byebyo seka wemba minaya babu bemanyi sikirizibwa okugira bwenti nenkola bwenti abantu bagala nyo jiga be nakusuno babuza nye bibuzo ebyo abantu nakusuno simanyi lwaki bagobye nyaba wali mu bintu byabwe oba balabanga zakete ja kutuuka kubanga ndoza bayinza jiwo omuntu nebaga nti ono bomuwazaka eyinza okutuuka mwe mulowooza oba kiba babagenderera kubanga zisimu ezo zifuna nye ennaku zino leka kati bwe nebazeebazeemu wano obukadde buna naye bwe abooluganda lwange nabe mmanyimu wano negundi nekkojja ne mbawe zaka ezisimu zifuna buli kaseera mbawe zaka kale oba owadde abooluganda lwo naye n'omuwalimu muweeyo omugabo gwe tokiraba mwabaagala ogyegabira kale nabo wali mubaweeyo emigabo gyabo ngaseka naye anti omuwalimu naye alinamu omugabo gwe emigabo gyini nagikoze eki nagigabye naye kwatiraawo ogwo omutima tegujja kunnuma kubanga nguleese nga mugabo gugwo omulumirize nga guno omugabo gwo nguleese nga gugwo gwa muwalimu era sikulinaako kigambo kyonna kubanga ziri ezisigadde ezikoze eki nzigabye kubanga oyinza okumuwa obukadde obuna n'omanyira ddala ti noga gundi ono kyasankono sina n'azigaba ate munnange ebyo ebintu weebiri ebyaddala ebyaddala ebyo weebiri ewaddala ewitusinga bbiri emabega bankubira abantu b'ekitundu ekimu nga ba nga waliwo omugagga mu kitundu ekyayagala kuwa zaka kaakati nembabuulira erikolana ku zaka y'embuzi bigenda okuwunzika ng'omugagga alina okuwa embuzi ezi satu omugagga naye teyali mubi n'akwata embuzi n'aziwa imam n'amuyita n'amugamba imam zaka yange yiino embuzi satu imamu olwamuwa ezaka yasonga busonzi ku bbukya emuli okumpi bana abatema ki ennyama n'azitunda embuzi ezi satu bwe yamala okuzitunda bali abasajja ababbukya ne bamukaba imamu ne bamugaa zino embuzi ziriko olaama eno ogiraba mbuzi za haji sula fenna tuzimanyi wano ozijjeewa imamu nga tebamukaba imamu bakoma kumukaba kokolowooza bino byannaku ntonotono wiikisi nga bbiri emabega imamu ne bamukuba emabuusu swi mukomera bamuyisawo obutereevu mukomera bamulanga gwakubba mbuzi zahaji gundi ali munanga webankubirira essimu imamu mujjeeyo naye takiddangamu kebamusibyemu kamala takolanga bwati olulala naye mumujjeeyo mimala temumulekayo mabuusu imamu mumujjeeyo naye akoze bubi kubanga zaka eyo bagikuwa imma twalako embuzi emu endala ogigabire gundi Abdul Fattaha endala ogigabire mukiibi nabo balunde bafune embuzi endala paka nezinawera bawe zaka naye tekubazikuwadde n'oyingira bbukya ebintu ebyo byebigaana abantu oluusi okuleeta ssente waabakulembeze naga nti olaba gundi bamukwata omukolo nga guli munva naye ate wano nagandi bawulirawulira ebintuntu ebyo nebibagaana oluusi okuleeta ki zaka naye nga wano hadisi etulaze bulungi nti omukulembeze yalina obuvunanyizibwa obukola ki obukuŋŋaanya zaka n'obugikola ki n'obugigaba bw'aba siiye amumyuka oba kitegedde naye kati abantu babeera ne imaamu waabwe nga imaamu bakimanyi bulungi webamuwa ente ayitawo obutereevuwa mulufula wali ku gundi wano ku lwebugoloobi olumuwa ente akawungeezi ku majja 12 bamusanga wali ng'agiramuza kati we tebaddayo mumuwa zaka ya nte bagamba omusajja ente zetumuwa azikolaki azitunda butunzi ithan zaka ekituufu yalibadde eweebwa abakulembeze kubanga abakulembeze bamanyi abantu ab'enjawulo oyinza okuwa omuntu zaka ng'ate ye omukulembeze amanyi baamuwadde ne muba nga mumuwadde emirundi mingi nga tuwaliwo abeetaavu abalala ekirala baimaamu batuukibwako abantu abeetaavu bangi bamanyi ali obubi ennyo n'ali yadde yaddeko si bwe kiri naye kati bwe tunaasalawo ffenna tugyegabire obusiraamu tebugenda kukuŋŋaana abantu kujja eri mukulembeze waabwe kumanya nti ayina engeri gy'abayambako gy'abakulaakulanya buli omu ajja kubeera ku lulwe buli omu ajja kubeera ku lulwe nze nfunye akange kankagabe nze nfunye akange kankagabe ekisinga obulungi zaka etwalibwa wa mukulembeze nga nabbi bwe yagamba Mu'adhi okiraba kati oli ayinza okubuuza singa tubawa zaka nga yonna bagirya buli tebagabaako tukoleki tusigale nga tubawa zaka yaffe oba twegabireko ettundutundu ezisinga obunene tubatwalireyo obusammambiro nga n'emitima gyaffe gitukudde nti obwo bwo bukoze ki obwo bugenze wafihi muhadisi eyo mulimu era annahu la yajuzu tekikkirizibwa dafuha okugiwa ila ghaniyi omuntu omugagga zaka tebagiwa mugagga tukijjawamu eyo hadisi kivawamu eyo hadisi ani amanyi wekiva muno hadisi mulimu nti teweebwa mugagga kivaawa nabbi agambye ejjibwa mubagagga neweebwa ki abaavu obujulizi bwankunala nti omugagga taweebwa zaka zakatul maali gyetwogerako wamma bwebeera zakatul fitiri omugagga basobola okumuwa kubanga zaka eri yakulya lunaku lumu banti kusanyuka kuidi asobola okuba alina ebimukutte zakatul fitiri basobola omumuwa nga talina kyakulya ku lunaku lwaidi naye nga alina sente mpitirivu banka bazisibye simanyi ensalo bakutte ebintu bye biri mutukula biriwa talina wadde sente asasudde revenue biki oyo aweebwa ku idi lfitiri wamma zakene zakatul maali omugagga takolaki taweebwa wala ila kafirin ghairi muallaf yaksudu alkafira era teweebwa mukaafu aluwa ghairu muallafi atali gwe tusikiriza olwo baita muallaf nga olaba omutima gwe gwagala obusiraamu ayagala okusoma ebitabo by'obusiraamu enjogera bbi nti ebintu by'abasiraamu ze binsanyusa kati solaba okuziika kw'abasiraamu ze kunsanyusa tulinaako obuzibu mu ngeri y'okumusikiriza tusobola okumuwaayo zaka tuli ffenna asobola okuweebwayo zaka n'emiteeko emirala ginnyonyolwa waliwo n'omuntu akosa obusiraamu waliwo omuntu akosa obusiraamu akkirizibwa okuweebwayo ku zaka aleme kukosa busiraamu asobola okuba nga si musiraamu naye ng'akosa naye nga bwebanamuwa ssente obusiraamu agenda buleka wakadhalika ne bwemuba mubusiraamu mu basiraamu bennyini musobola okubaamu abantu abakosa obusiraamu nga yennyini naye ate obusiraamu abukosa eshariya eyinza otugamba tumuyite tumuwe zaka tumugambe naye bino ebintu bireke ng'abireka ng'obusiraamu butereera sheikha agamba wa anna zakata era mulimu nti zaka wajibatu fi maali swabiyi kama dhakartu lakum anifa zaka ekakata ne mu maali y'omwana omuto walmajununi n'omuguwa eddalu kama huwa qawlu ljumuhuri nga bwe kiri nti ekigambo ky'abamanyi bonna abasinga obungi li umumi lhadithi olw'okuba nti hadisi ebuna emaali ejibwa mubagagga edizibwa mubaavu ate omwana mugagga kultu ye sheikha agamba walfaqiru omuntu omwavu wano idha ufrida bwe baba bamwogedde yekka fi lafudi mu kigambo oba mu njatula yonna tanawala almiskin wabil aks ekigambo fakiru kitwaliramu omuki kitwaliramu omuki miskini wabil aksi bwe boogera miskini ne fakiru era babakolaki agenderamu kanawairihi ng'ebigambo ebirala ebikifaanana byonnayogeddeko ebimu almuminu almusilimu alwaladu n'ebigambo ebirala bibi bifaananabw ebityo nga bweboogera ekimu n'ekirala nga arrajulu olaba arrajulu singa allah agamba mu qur'ani n'ayogera ku musajja daraba llahu mathalan rajulan olaba allah bayogedde ku musajja kiyingiramu n'omukyala singa ba naye ate bwe baleeta omusajja n'omukyala ne babyogera mu aya emu kitegeeza buli kimu kirala man amila salihan min dhakarin au untha olaba ayogedde omusajja neki n'omukyala wamma wayogera omusajja nga oba nabbi n'agamba hadisi yonna n'ayogera omusajja n'agamba omusajja bw'akola kino mu hadisi eyo n'omukyala abayingiramu aba takoma kuki ku musajja yekka kama qararahu sheikhu lislami nga sheikhu islam bwe yakyogera bwe kinywezaawo qawluhu nabbi yasembyayo ekigambo mu hadisi eyo yamugamba wa iyaaka nkwewaza wakaraima amwalihim okubajjako emmaali yaabwe ey'ebbeeyi. Alkaraima annafaisa min al amwal, emmaali ey'ebbeeyi tobajjako ey'ebbeeyi. Bweba nsolo ng'ogenze mu kiraalo ky'omuntu okumubala, tomujjako ensolo ey'ebbeeyi kuolabanga kwasibidde olukoba. Bweba mbuzi, tomujjako embuzi ey'ebbeeyi, ente, engamiya oba ndiga, tomujjako ey'ebbeeyi. Namugamba wa iyaka nkwewaza wakaraima amwalihim, wakaraima amwalihim okubajjako emmaali yaabwe ey'ebbeeyi. Yunsabu karaima, kino ekigambo karaima kiteekebwako fatiha ala tahdhiri, olwokuba ki kiri mu kuba nti akwewaza, olyaga nti iyaka kyonna nkwewaza, kyakwewaza ekyo kiddako kyonna kiyina kubaako fatiha. Iyaka kyonna ekinaddako awo kiyina kubaako fatiha. Taib, kati yagamba ala tahdhiri jamu karima, ekigambo karaima ye jamu karima. Qala sahibu almatwari hiya aljami'atu lilkamali. Sahibu almatwari bwe yannyonnyola yagamba alkarima ensolo ennyo ey'ebbeeyi ennungi, yagamba hiya aljami'atu yeyebeekuŋŋaanyiza lilkamali eri ebitende eby'obujjuvu almumkinu fi haqqiha, ebisoboka okuba nti eyo ensolo ebiina. Kwegamba leka kuleeta yaate kitendo kirala olowooze nti erina okuba nakyo olw'okuba ya bbeeyi, wabula yeyebeekuŋŋaanyiza ebitendo byonna eby'obujjuvu mu bitendo ebibeerebwa naki anensolo. Naamu, n'agamba min ghazazati labani, ng'okubanga erina amata mangi, wa jamaali suratin, n'okubanga endabika yayo nnungi, wa kathirati lahamin, n'okuba nti erina ennyama nnyingi nnene, wa suufi, n'ebyoya nga bw'ogikwatako yonna eyo neesaakaatidde. Dhakarahu Nawawi imamu Nawawi bwe yayogera. Qultu sheikh agamba wa hiya khiyaru lmaali, ye maali esinga okubeera ennungi, wa anfasuhu wa aktharuhu thamana, wa anfasuhu era nga yeyebbeeyi mu maali yonna omuntu gy'aba alina, wa aktharuhu thamana era nga yeyo kiziyizibwa ala lamili, ku mukozi yenna aba awuganya zaka akhidhu karaima al amwal, okujja ku bantu emmaali yaabwe esinga okubeera ey'ebbeeyi. Oli waba akuyise jangu ombalire zaka, oyinza okulaba ebintu ebimu nga mutuufu omutima gwe gubiriko nnyo, ebyo si by'otwala. Wayahurumu, ate era nga kiziyizibwa ala sahibi lmaali, koona agibwako emmaali, agibwako zaka ikhiraju shirari lmaali, naye ate okuwayo emmaali esinga okuba embi, n'alondamu obuyana obukovu, n'ayondamu obuligo obusinga okuba obubi, obubuzi obusinga okuba obubi, obute obusinga okuba obubi, aye naye n'awaayo obwo. Obusiraamu kyobula diini wasati, diini ya wakati. Wakadhalika jaalnaakum ummatan wasata, Allah yabafuula ba wakati. Musiraamu tokola guluwu, aye tofootokera ddala, kolera wakati. Qawluhu yasembyayo ekigambo ekigamba, n'agamba nti bal, wabula yukhriju alwasat, awazaka ng'afulumyamu emmaali eya wakati. Fa intabat nafsuhu bilkarima jaza, naye ono ataawadde awazaka, bwe guba ng'omutima gwe ye gutukudde kweri emmaali ey'ebbeeyi okugiwaayo, jaza kikkiriza, nga yennyini asazeewo naga nti atwaleeyo sirina buzi, gwakuŋŋaanya tolina kusonga kwesinga kuba ya bbeeyi. Naye ye fa intabat nafsuhu, omutima gwe bwe guba mutukuvu nga gutukulidde bilkarima kweyo ey'ebbeeyi, jaaza akkirizibwa okubeera nga onaaziza okukuŋŋaanya zaka agitwala. Qawluhu yagamba wattaki da'wata almadhlum, bw'oba owa zaka, bw'oba okuŋŋaanya zaka, wadde ogenze okukola mulimu gwa ibaada, tya nnyo okusaba kw'omuntu ali azaamaanyizibwa, tya nnyo okusaba kw'omuntu ali azaamaanyiziddwa. Fa innahu, kubanga okusaba kw'omuntu ali azaamaanyiziddwa, laisa bainaha wa baina allahi hijabu, tekulina wakati waako na Allah jiji lyonna likusiikiriza. Amakulu edduwa y'omuntu alyazamanyi zidwa egenda buterebwe wa Allah. Tewali jijiri yonali jigana kutuka. Tugina kutana kila kuchigambe cho darusi ya fene dako biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wa barakallahu barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tujja kuddamu wiki eri endala kubanga ne darusi eya wiki ejiyinza obutabeerawo. Tujja kubeera Masaka biidhinillah yinza obutabeera na darusi wiki ejja inshallah. Naye wiki eri eneddako tujja kutandika kwekyo ekigambo wattaki da'wata almadlun, tutenye okusaba kw'omuntu ali azaamaanyiziddwa. Naam. Waalaikum salaam. Naam, barakallahu fikum. Amabanja tigagana muntu kuwa zaka kubanga abasubuzi n'abantu abasinga ebiseera ebisinga babane amabanja. Kizibu nnyo omusubuzi okubeera nga talinayo banja. Kati binaala hadha, amabanja tigagana muntu kuwa zaka. Waati abamanyi baatukana okwogera ne bagamba senga weewola sente ne weewola obukadde kikumi iwe omuntu yina n'abukuwa zaka eba ekukakaseeko kuwa mwobwo obukadde kikumi kubanga niswabu ogiyine wuwo. Wakadhalika tine bagamba n'oli azikuoze naye bamugamba awe zaka kubanga naye sente ze era azimanyi tojazimuwa bamugamba naye awe zaka naawe azina wa zaka kujjako ng'ekigambo ky'abamanyi abamu bagamba nti alinda lw'ozimusasula n'aziweera zaka ya mwaka gumu naye nga ekyo kigambo oboli awo kyagala kwetegereza nnyo naye ali muhimu mukasooba ne sente tetujja gamba nti olinde kumala kusasula mabanja gonna oliokwowe zaka. Na ekyokubiri, zaka bw'obeera ng'omanyi mu kitundu w'oli temanejingibwa bulungi, temanejingibwa bulungi, baweeyo ekitonotono nga bwe tugambye esigadde giwe ku bakuliraanye ku kitundu b'olaba nga zaka bagitambuza bulungi. Ekikulu kutuusa zaka eyo haki bannanyi bagundi bannanyiniyo. Naye bw'olaba nga mutuufu abantu b'oli nabo mu kitundu wallahi zakati basobola kubaako kibagikolako. Olugimu oli nga asenguka dda oluvannyuma lwa mwezi imaamu lwaddamu okulabika lw'emimbali ng'olwakwata sente so inaabulawo. Kati abantu abafaananako bwe batyo abalina enkola ey'ekiferefere si balungi bakuwa zaka. Tugiwe abantu be twesiga ne baba beesuddeku katono we tuli. Na alaikum salaam. فإن الله طيب ولا يقبل إلا الطيبة. الله متكوف تكيز وكجاهون أن يشكيز أجبادك تكوف إما لسين تكوف. نعم
الشيخ واجي نلبابو ربان بانتي زكاة ميزي بسمير اليقلان.
نعم نعم لا زكاة إيوه وابانتو أميتيكو منانا الله جايوك إلى القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فبويت آية ويري زكاة تقرفنا كده تجيني نيولي بلونج روكوا مؤاية يومولي موي بغامبو بستطوى بمني بغامبا ebitu ziiza zako jijja kweje miteko ojiteka walala ni wabira walunji watia ikisoka alagati innama eyo adatu alhasri eyo adatu alhasri etegeza komeka zake ina kutambulira mubano bengendo kuogera innama sadaqat eyo innama jolaba ekyokubiri alle ekigambo kiya komekereza nakyo zaka kebira ayo labe shekh إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله كم يكذا آيو جميس والله عليم حكيم فريضة من الله اجيمي قابو اجقابي اجتدو يعني اتو الله عليم الله ممينيو حكيم اتي ملمزي يا اتيكي چينتو بلي چينتو ويشيقوانا اتالو كمينيو جيمي تيكو وكغامبا رواشو يقرأ كتجي الى الله njaha ndaba ni wali wali diyo nabi ugele Allah ya liyabi manyi chovela ganti manyi chenkola manyi chenkola wallahu alimun hakim weburi diyo ugele diyo na Allah ya liyabi manyi diyo na chino chari badde chilonji chino chari badde chilonji ya basalami chino chari badde chilonji ne please migabo Allah abantu Allah vya gamba bawe wazaka betu batujua tuleme kubanti tuji pulani ingira tuleme jiza tuleme jite kamu mkodyo wenonya imiteko Allah jiagamba jiabantu munana ubawe obo ufinyeko miteko gumuwe vili kutuwa waliwa masala zake kilizibu okuwebwa imiteko vili obo gumu sengamba anjifunye agunaga masala jiegari oba nina kuwa munana vona imamu wano ya chogede oba kishonye wechiri ba imamu ababili bagamba ikilizibu imamu Malik ndoza imamu Ahmad bagamba ikilizibu okuwe lakua miteko gumu ufinye muna kuyeka oba miskini oba ibn sabi muwe yonane wewe juwado yo mumtepo gumu chikiriziwa kwa huwa raja ndacho singo kuwe kitufu masala na kasi niyete chitegeza nti emirimu eja ibada basiamu tetubakaka ate hivyo ni nzuruwachi vya teke wawo to mtu waleke sola akole wate chitegeza mwenimu kumuka kao mwenimu wetamu kaka wali wetamu kaka rwachi batikawe bonezo byomubbi atimeweko mkono rwachi batikawe bonezo byomwenzi rwachi batikawe bonezo byachi no shila ikraha fi dini tebuna nti buli kintu nati kimu ikraha rwachi na betulagiro kuba abana rwesala okiraba no lesho ekola kuba nti omuntu okukiriza obusilamu tetumukaka bukasi kasafu no bujulizi bas barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.